Siwe no makhetha mina Uyazi uthando ngempela yimilingo Kuwanda abaningi wakhetha mina Uye wathatha wena wangenza umuntu Shuthi uJesu unobubele nami Uye wathatha wena wangenza umuntu Shuthi uJesu unobubele nami